DutchimSafi.com.
Aushurize babake na nani yako, aulize dada yako anatoka na nani, utaniji wa minani. Babake na dada yako talent microphone. Opa basi sema unachotaka, basi sema unachotaka mama, basi sema unachopenda, basi sema unachopenda mchumba, basi sema unachotaka, basi sema unachotaka mama, basi sema unachopenda, basi sema unachopenda mchumba. Nipo lazima nikose mama, ili mradi we upate mchumba. Nipo lazima nizile dada, ili mradi we ushibe mchumba. Minasema baby yo, nifanye utakavyo jamani mimi mwenzako, takupa utakacho mchumba. Baby yo, nifanye utakavyo jamani mimi mwenzako, takupa utakacho mchumba. Nifanye zezeta, mimi yote sawa mama, nifanye chaira, takupa miela dada. Nifanye zezeta, mimi yote sawa mama, nifanye chaira, takupa miela dada. Takupa miela, takupa miela mama, takupa miela, takupa miela mpenzi, takupa miela, takupa miela mama, takupa miela, takupa miela mama, takupa miela, takupa miela mpenzi, takupa miela, takupa miela mama. Unanipada wa kitandani ndonesi, chenga zako mina kuita Messi. Dana dana ni kudunde kitenesi, stakisha li mambo yetu ni mepesi. Letu pendi wa sigile wa shenzi, wanashombo tatuja zianzi. Sisi tunanyota wa wanambala mwezi, usije kuniacha tajipiga kitanzi mama. Baby yo, nifanye utakavyo jamani mimi mwenzako, takupa utakacho mchumba. Baby yo, nifanye utakavyo jamani mimi mwenzako, takupa utakacho mchumba. Nifanye zezeta, mimi yote sawa mama, nifanye chaira, takupa miela dada. Nifanye zezeta, mimi yote sawa mama, nifanye chaira, takupa miela dada. Takupa miela, takupa miela mama, takupa miela, takupa miela mpenzi, takupa miela, takupa miela mama, takupa miela, takupa miela mama, takupa miela, takupa miela mpenzi, takupa miela, takupa miela ma. Haitoshi hapo, haitoshi paka Bogotia, Shanga ule Kimala suka na Temboni, watoto watoto wa Blackstone, watoto wa South Island, watoto wa Kimala seno, anakubali sana Masimba Mkushi, watoto wa Bogotia Mogu, watoto wa Manzese, watoto wa Tanjare bwana, watoto wa Mbagala, watoto wa Mwananyamala, Sera wa Yombo, atwendi hapo mwanangu Kibata, anakubali sana Toshi wa Blacki officially, anakubali sana babake na mamu. Hey, twendi hapo watoto wa Changanyikeni, watoto watoto wa Danteni, watoto wa Mtipesa, watoto wa Gorani, anakubali sana watoto wa Chamansi, watoto wa Zuna. Twendi hapo Daddy Crazy, nakubali sana mwanangu Skopa, Skopa Lanka. We'll be right back.